Simu una veniona kalina potential.
This is General Oz alongside Radio and Weasel, and this was going out to all the potential ladies in the world.
Pesa sisi skana mange Kalipa izi kupianga Munga Umushe wazo wana subisika Muchitenge Nangu muchitambala Awe subisika Bambiri Bama kapita Siba makaona Awe Ndawa patupi ndalama palipe Ansanga Chimani kwa Simuona veniona kalina potential. Simuona veniona kalina potential.
Simuona veniona
kalina potential. Simuona veniona kalina Alina potential, asomona.